Sija switch life ukupindua meza eh, kipindi na uza mtumba natembea na nguo kali ya koma gereza eh, yani kipindi sina good life ukuwai kunibeza eh, ulinambia nitafute sana pesa kama vile mimi ndo nimepoteza eh, chuma kimoja cha kupanga una doti moja tu ya kanga eh, kuna kipindi nilisanda baganga tamani nikupeleke kudanga eh. Baby maisha tumeishi, tusinge tobo bila ubishi eh, nilivyo hazo siku fichi, adi nigino ugonve likuwa na Daily City.
Tumetoba, 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 wow, tumetoba, amini kwamba tumetoba
eh, tumetoba, 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 wow, tumetoba, amini kwamba tumetoba.
Sikuachi paka milele, Mungu ametuona leo tuna mapeni. Piga kazi wesonga mbele, Mungu ametuona leo zamiambi na we
hey, najua ya maisha bila mwiko wezu kasonga mbele. Hata kama upendi wali lazima utafute mchele. Wala tusema vibaya wanatuone again. Sisi tunafuga ngombe wao nafuga nye yeah. Baby kipindi sina pesa uliposikia njaa uliziba masikio eh, leo nimepata pesa nianze kukukatasta kilana kama hiyo eh, kitaja watu wasochiti minawe tumebakia. Aupendi pombe lakini unamgua bia. Embu sema unachotaka minta kufanyia. Ata usipona siku zako nita kutafutia.
Tumetoba, 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 wow, tumetoba, amini kwamba tumetoba
eh, tumetoba, 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 wow, tumetoba, amini kwamba tumetoba.
Siku achi paka milele, Mungu ametuona leo tuna